when ulala kanjani ungathanda sibe
ulala kanjani ungathanda sibe
when ulala kanjani ungathanda sibe
ulala kanjani ungathanda sibe
when uthembeni na ungathanda sibe
ungathanda sibe
Yenzela nulala kanjani ungakashayi ngedolo phansi.